inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize twumvise uko Yesu Mesiya yinjiye Yerusalemu abigambiriye, ndetse yari azi neza ko umujyi wa Yerusalemu urimo abatambyi n'abigisha amategeko bakoreraga hamwe bagamije kumwica. Yesu yari azi ibintu byose byagombaga kumubaho, ariko ntibyamubujije kujya i Yerusalemu. Yamenye ko yavutse kugira ngo apfe nk'igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi. Hari hasigaye iminsi mike gusa kugira ngo abatambyi bamufate maze bamutange abambwe ku musaraba. Noneho ndagusaba ngo aho uri hose uyu munsi wumve neza uburyo Umwami Yesu yaburiye abakuru b'idini b'Abayuda, akabashinja uburyarya n'ubugome bwabo. Amagambo tuza kumva uyu munsi arakomeye kandi nay'ukuri. Rimwe na rimwe ukuri kuraryana. Isomo ry'uyu munsi ryuzuyemo amagambo akomeretse. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo ukuri ni nk'urusenda rubaba cyane. Nk'uko twabibonye mu isomo ryacu ry'ubushize, Yesu amaze kwinjira i Yerusalemu, bashakishaga uburyo bamutegera mu byo Yesu yavugaga kugira ngo babone impamvu ituma bamwica. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 20 ku murongo wa 20 ibyanditswe biravuga ngo baramugenza, batuma abatasi bigize nk'abakiranutsi ngo bakure impamvu mu byo avuga, bahere ko babone uko bamushyira umutegeka nawe amucira urubanza. Baramubaza bati, mwigisha, tuzi yuko uvuga neza kandi ukigisha ibitunganye, ntiwite ku cyubahiro cy'abantu ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko amenya uburiganya bwabo arababwira ati, nimunyereke idenariyo. Ati, ishusho n'izina biyiriho n'ibyande? Baramusubiza bati, nibya Kayisari. Arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Muri ayo magambo ashubirije imbere y'abantu, ntibashobora kubona ijambo na rimwe ryatuma bamurega. Batangarira ibyo abashubije baraceceka. Muri Matayo igice cya 22 ku murongo wa 23 haravuga ngo, uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko ari nta wuzuka, baza hari baramubaza bati, mwigisha, Mose yaravuze ngo umuntu napfa batarabyarana, mwene se nahungure umugore we acikure mwene se. Nuko iwacu habaye abavandimwe 7. Uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari 7 bamera batyo. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba ari mukande muri bose uko ari 7 ko bose bari bamufite? Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Muri Luka ibice 20 ku murongo wa 34 aravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, abana b'iyi si bararongora bagashyingirwa, ariko abemerewe kuzagera muri ya si yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye, ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa kandi ntibazaba bagishobora gupfa, kuko bazamera nk'abamarayika bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. Ariko ibyemeza yuko abapfuye bazuka, Mose nawe yabigaragarije ku byabereye kuri cya gihuru ubwo yitaga Uwiteka Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Nuko rero Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni y'abazima, kuko bose kuri yo ari bazima. Muri Matayo ibice 22 ku murongo wa 33 haravuga ngo, abantu babyumvise batangazwa no kwigisha kwe, ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Ni rya kabiri rihuhanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe uko wikunda. murayo mategeko yombi amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Abafarisayo bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo murabitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero niki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka amwita umwami wati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu wabasha kumusubiza ijambo, ndetse uhereye uwo munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Muri Matayo 23 ku murongo wa mbere aravuga ngo, maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa bati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana, bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi. Ariko mwebweho nimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe, kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo, ahubwo uruta abandi muri mwe ajya mu mugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igehinomu. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti, iyaba twariho mu gihe cy'abasokuruza ntituba twarafatanyije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero rwa basekuruza banyu, mwanzo kamwe mwabana b'inshiramwe, muzahunga mute iteka ry'igehinomu? Yerusalemu, Yerusalemu, nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa mbere aravuga ngo, Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni Kristo, bazayobya benshi. muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izabitaraza. Ishyanga rizatera irindi ishyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira na bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba, nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyi minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'imanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 aravuga ngo, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, nawe ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Reka tugarukire hano. Twumvise ko umwami Yesu yacyashye abakuru b'idini kubera uburyarya no kwinangira imitima kwabo. Twumvise kandi uko yaburiye abigishwa be kubijyanye n'abazaza nyuma ye, abagombaga kwiyita abahanuzi kandi bakazayobya benshi. Twumvise n'uko umwami Yesu yavuze ko azagaruka ku isi avuye mu ijuru, ashagawe n'abamarayika kugira ngo acire urubanza abanze kumvira inkuru nziza y'Imana yerekeye Mesiya, umukiza w'abanyabyaha. Nibyo ko uyu munsi twumvise amwe mu magambo akomeye, ariko kandi ni amagambo meza kuko ari ay'ukuri, ndetse ni amagambo meza cyane ku bayizera, kuko umwami Yesu yavuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura, kuko byanditswe muri Yohana 8:32. Reka rero dusoreze hano, kandi nagushimira ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Uzabane natwe ubutaha, aho tuziga umwe mu bigishwa ba Yesu wagiye ku mutambyi mukuru kugira ngo agambanire Yesu amutange mu maboko y'abashakaga kumwica. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo umwami Yesu yavuze agira ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana, kandi ukuri niko kuzaba batura. Aya magambo yanditse muri Matayo 22:29 no muri Yohana 8:32. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.